Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi ry'Amerika murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com, ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo. Ikaze mwese kuri radio yanyu, muze muganire n'umutumirwa muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tutizi Ijwi ry'Amerika, hikaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi. Ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu, isi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa nabo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Saba abakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu Ijwi ry'Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikesheje ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahangayikishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababariza. Umwanya rero ni uwanyu mu kanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari i Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yego, turaho, turashima Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, itariki ya 31 kwezi kwa gatanu. mpere ya harero iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uziritabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni gihe cyo kwitekerezaho bagashakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
urakoze cyane nyine nyuma yo kugaragaye ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye bufata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza no kurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka nicyo navuga
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jye wa gatabi karandyohera
akoze cyane ikindi kintu kibwira umuntu ikintu tugomba kumenya cya mbere nuko itabi ribata ntago twamuryoba cyane kuko yaryize cyane cyane abari ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peya gurupe akazisanga yabikoresheje arinyoye ariko kubera ko aribata cyane mu ntafu kubika tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura ari mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo navuga uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge ane cyantera ikibazo reka kintera impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banywa itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nk'uko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubu ngubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu nta n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo nta kunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame urumva ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutemye itabi icyo kintu ntigishobora kwereka ko uri gutemye itabi ntacyo waba ubwo ngubwo bavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko muganga we yatanga imiti kandi umurwayi wundi atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi cyo twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutya naho ubundi atabiretsa tunzi n'ibyo bamubwira nina komeza karimo ariko none amahirwe menshi nuko no kubyago byinshi nuko ashobora kurwara nzi n'umurwara twavuze indwara z'umutima, kanseri, indwara z'umuhumekero, indwara zo za diyabete, umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Baduhaye telefoni zanyu, mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi. Reka twakire Kwitonda Jean Pierre, uranyumva?
Karame,
ndakumva neza. Urahagana he?
Ndi mu Rwanda, ndi mu Karere ka Kirehe.
Yego, mumeze neza Kirehe?
Ya ni Kirehe, turashima Imana kabisa.
Nuko nuko, ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo?
Yewe, icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza, kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza, kuko nk'aha mu giturage turabibona nk'aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana. Ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu b'abatarinywa. Kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi. Rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo, ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange.
Ye, hari uretse igitekerezo wifuje gutanga, hari ikibazo wifuza kubaza?
Nicyo nabazo mutumirwa. Nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga barikika hanze bagatumura iyo myotsi, mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika, cyane cyane nk'abaganga? Nicyo nabazaga, murakoze.
Urakoze cyane Kwitonda. Muganga Evariste, mwasubiza Jean Pierre.
Akoze cyane, yabanje kunsobanura nyine. Nyine nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana, ahubwo twihutira kwigisha. Ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu Rwanda bitemerewe, byemerewe nyine, kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kurya gutuma undi yagira ikibazo. Niba ari mukora nabi, niba ari mushobora kumutera ikibazo, wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi. Abantu rero basohoka nyine ntabwo ubwo barasobanukirwa, ariko hari itegeko nyisambere ku itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nabita nka gushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego, polisi, minaroke, mu turere hirya no hino, nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe, ku buryo niba ari nk'aho wahitemo kunywa wenyine ku ruhande atari nkwesheje abandi. Ni itegeko, nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva.
Amategeko ariho urabivuga, ese arubahirizwa? Kuva abantu basabye, hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande, banywera itabi mu ruhame, hafatwa ingamba. Izo ngamba kugeza umubona zubahirizwa? Ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre waruduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero, mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute?
Yego, urabona itegeko ko rero no kubahirizwa ni inzira ndende, kubera ko abantu bakoresha itabi igihe kirekire. Ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko, nibura ngubu navuga ngo ubundi umuntu waba wabwita kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama, ariko ubu ngubu abenshi kubera ko biza ari itegeko akavuga ngo nihanganira umusore akigira hirya, urumva ko nibura hari ako kantu, hari ikintu bita mucyongereza bita knowledge attitude and practice, kuvuga ngo ubumenyi uko bifata no kwishyira mu bikorwa, kuba ba bantu babyumva Nuko ngo akije ubumenyi barabuze ko twabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa akikira udimi na babibona ko ashobora kuba bangamye haracyabura akantu ka practice kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko nanone avuga ubuze uti wenda umuntu wese tubonyanye bitabaho tuyamaha tugukote cyangwa ngo ino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane ahavugira abantu benshi nko mu tubari kuko sinzi ko hari umuntu utumwa bitabi ndumva niba bakeneye yaba ari umwihariko ariko ni Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ati ariko ubundi Kigali abantu bamutabibara ariko ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi runyuma no muri bare dukore aho bazazugumye twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara abanyarwanda kandi n'icyavuze cyo muri taxi rwose ubwo navuga ko bitunguranye ko nari nzi koko nta muntu wakabaye anywa itabi muri tagisi birasaba umuntu nyir'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda ayinyweramo itabi mu muhanda atwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nawe ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko byose mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera hambere aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabipfumeka akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo tegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi.
Twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya. Reka twakire noneho Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude, turi kumwe.
Yego ndabumva.
Yego, uduhamagaye urahagana he?
Ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ndi ni mu karere ka Masisi, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
Yego, Masisi hari mwuka kibungubu?
Mwuka ni intambara tu n'ubwoba nta bindi.
Harya mwabashije gutora?
Ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo ngo twe akarere ka Masisi na Rutshuro ntabwo twabashije kuba twatora.
Yego, tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi. Ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga?
Igitekerezo nshaka kuvuga
guma ahantu hamwe ariko Jean Claude, guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika.
Yego, ndi hamwe magaza ahantu hamwe ubu bishoboka ko ari imitekerezo yaba imeze nabi.
Ngerageza
narindi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryaba ryemewe, ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi? Kwanza ubu twebwe nini wacu dutuye ikintu cyitwa urumogi, usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa, kandi tenahumba ngo ni ibiyobyabwenge, nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera. None nkibaze, ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe? Musobanurira aho ngaho.
Reka bagusubize muganga Evariste.
Avuze ko aherereye Masisi muri Congo, niyo ntibeshi cyangwa
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gushyigikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye, nkeka na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano. wakabaye weda babishyira mu bikorwa natwe nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda guhinga itabi ntagubundi hari n'itege kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iryo iyo ngingo yashaka kugira ngo tuzashaka kubategera abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishe iyo ngiyo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gupfuza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigisha ariko nda gusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikuru ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turajya iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho ntibazi bakamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyangwa ubutaka bwahingwaho iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko nko muri bwo niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukurira amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ujye guhinga ari uko ubisabiye uruhushya ariko hari amabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikimenya wa muntu ujya guhinga wenda bakavuga se kuki ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ekiraho ndabica ndabakure oya bahita birozota bikaba bidasa nabi bijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira Kagabo Vincent uratwumva
yego ndabumva mwiriwe
nibiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu Rwanda urahagana he
ndi mu Rwanda hano i Kigali
nuko i Kigali se hari abantu n'abanywa itabi
Kigali barabinywa cyane ahenshi akenshi ahantu haba hari abatahuye abantu benshi ahantu mu mabotike hari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze itabi kubera mu by'ukuri bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngewe mu by'ukuri ndashaka na wenda no kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa Kigali bajye bagerageza wenda niba narimo barinywere ahantu habo bihishe ariko hari umuntu utari mwiza kabisa utari mu bantu bakangiza ibihaha by'abantu yewe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuzaga kubaza
kandi ni igitekerezo hanini nasanga yambwira abantu nyine bari nko kujya bagerageza kwangiza bakuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire rero kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe
urakoze
ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi rya bitabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari ababiryamo ubugoro hari abari jundika mu kanwa hari abari nywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo ni bumwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
ya itabi ari bisabwa byo kuri ara bari abari bari kureshwa bari diye ara bari umura yose itabi birangira rifite ku byangije umubiri byose birimo iyo nicotine.
Nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonyine aho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi. Hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuriraho ibyo byotsi, bagatumurira kuri izo nzira karengane ibyo bibondo. Mwababwira iki muri uyu mwanya?
Icya mbere ni ukubamenyesha ko hari ubugibwa ngo itabi gica no turinywa. Twakunda kundi umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza, nibyo byamufasha cyane kurusha. Ikintu cya kabiri ni ukumenya ko kuba itabi mu ruhame, uruhame ni iki? Ni abantu barenze umwe, ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo ye kunywa itabi iruhande ry'abo bana be, ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko. Byose abimenye avuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kunywa itabi.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akagabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, telefone zabo ntizirimo gucamo neza, umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi, haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima, cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize mbata?
Ariko cyane ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika, ubwo uko kuba ziri kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka umubiri ukagenda ukibaka. Ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri watangira komora, umubiri ukiyomora ukazagera aha ukajya mu buzima. Hari nk'urugero, iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe na nk'amezi 12 bitangiye gufata umwuka muzima, kumenyera kuba udakoresha itabi. Muri make iyo uriretse umubiri wongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa, nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Dusubire ku murongo wa telefone kwakire Gakwavu Igisagara, turi kumwe. Komera cyane, urahaganaye, uri Igisagara se?
Komera nawe. Ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda.
Ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngengwa mbaze wa mutumirwa. Itabi turibona mu byiciro bine. Hari iryo banywa bacishije mu rushinge, biteye urushinge. Hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu. Hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu cyo bita amashara ino hano mu Rwanda, noneho hakaba na biriya bita amasegeri, biriya by'abacuruza mu mabutike. Ese ndibaza ayo matabi yose uko ari ibyiciro bine, niko yose atera indwara? Ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi, cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara?
Asimbi hano itabi uko yabitubwiraga ni itabi, muganga?
Yego, mvuze itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye, ibikamba, isigareti, ariko kwitera sinarimbije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye. Ntabwo nanze ko itabi naryo baryitera, ni ku Rwanda zirahari, ariko byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu.
nukua ngo ichigara garache nuko itabi nisa ikini ngomba kukuributa wa nukua kwa nukua ngo kanaka kwenye itabi nyaka maa wakunyazi nita ano kwa hachaba imigiria wa anu igiri mirwani bise yu uhangara na n'uburwayi bitandukanye
umubiri w'umuntu
hari umuntu ushobora kuba ugasanga mu bigira ngo cyaba ariko nta gicaro biba ariko ni ukuvuga ngo iyo bashaka kugira ngo yerekane ko ikibazo kiriho ni ukuvuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu 20 n'atanu bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakagisa nk'aho bagizeho ikibazo uwo ni 18 babiri ntibagire icyo bagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagize ikibazo ariko ntibivuze ko hari 18 batagize ikibazo cyangwa abandi 15 bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba byagaragayeho ko bityo batera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi iyo ari yo yose ishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa akaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
ibi kibazo byanjye mu bibazo ni ibihe bimenyetso biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara nadusobanura ibimenyetso bimuranga
oke reka agusubize numva biterwa n'indwara umuntu yarwaye Dr. Ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi.
Indwara zituruka ku itabi.
Ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera ku itabi cyangwa kurinywe rwa iruhande.
Indwara zikomoka ku itabi zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imitsi hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.8 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri www.radioyacu.com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adresse yacu ni VOA Radio Yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo citizen ni Marcel
yego
ni wiriwe neza ikaze ku ijwi rya Amerika
ndakoze cyane
gira abatwumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Kigali mu Rwanda kibagabaga ndashaka gutanga igitekerezo ariko nishora kuzamo nikibazo kubijyanye n'itabi.
Nta kibazo rwose.
Kuvuga ngo iyo bavuze itabi umuntu yakaba yirumva urupfu kubera ko abantu bigarika mibare nk'uko mwayitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba itica abarimwo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo wageraho na biriya mibare iteye intege. Ahangaha rero nk'abantu hagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ribata umuntu kuryikuraho bikaba intambara. Ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu kipfundushi niki wambira niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora niyo n'itabi kibwatsi ntibivuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho umwimerere waryo nshaka ko ako ariko ari uzi kudusobanuriraho. Hanyuma ikindi cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu Rwanda bavuga ngo umwana urimo imyaka 18 ntiyemere kujya muri kabari bigeze muri kabari bigaragara ko hari umwana bakwaka irangamuntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byangombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byanjye byo kuvuga ati ntacyo reka twirira amafaranga ninjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaro. Murakoze. Ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamura ikaba yabana 30 kugira ngo barebe ko niba imibare yarahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya 50% kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege.
Yeah, urakoze cyane Marcele, reka muganga agusubize.
Yego.
Muganga mwasubiza Marcele.
N'abana bakoresha babona itabi batuze imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'uguti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zajya nk'umuntu mukuru nkareka kumusa nk'umukoresheje muri gumi nta byandi byose leta yashyizeho byo kudakoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kubigeraho tuvuga ati umwana mutabe n'utuma itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane naba ari nko hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotini iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotini risetazi akayakira ukamenyera. Niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye. Ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigizemo uruhare. Abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yabyize byarangiye ariko umutoya dukwiye kuri muri rinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kurireka. Ibi byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twarigira. Urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC muri 2012 itabi byari kuri 12.8 hafi 13 ejo bundi muri 2021 mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare ukashyira kuri 7.1 bivuze iki? Bivuze ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye hari icyo arimo gutanga wewe ntawamenya n'udukomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi za byagiye wenda byavuye kuri 7.5 hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzima muzani ko nabivuga.
Hari akantu Marcel yarakomojeho avuga kuri iriya nikotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda?
Ni ikintu kiba mu itabi.
Niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora riba rifite nikotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu.
Reka dufate itabi rya Kinyarwanda. Rimwe na rimwe bya bintu bita nk'ubuvumberi bya bindi bifata mu nkono bya bindi bikeka ko ejo atabi byabyanyuze mu ruganda. Ni ukuvuga ngo rero itabi na ryo rigira ibintu bibamo.
Hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima, icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe, mureba aho zigeze, mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu.
Ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za RBC ntabwo bisaba ko zikorwa n'abantu bo muri minisante gusa muri RBC, ahubwo inzego zitandukanye. Niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore, niba ari minisiteri y'uburezi, niba ari minisiteri y'urubyiruko, niba ari minisiteri zitandukanye, ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora. Bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura. Buri rwego rufite icyo rugenda gukora. Aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera akemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka. Ibyo byose turabivuga ariko nuvuga ngo bisaba inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose bafukurize hamwe. Wenda minisante ni mu rwego rwo kuta nk'aho rubikiriye cyangwa rukora aya mabwiriza, ariko inzego zose yankunda gutanga urugero kuri covid zo bundi icyo kintu cyagaragaye, ntabwo ariyo minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu hajemo inzego zose, haza polisi, haza umutekano, ntabwo abasirikare, inzego zose zaravuye kurwanya covid. Niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye. Ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zivugaho. Hanyuma itabi n'urubyiruko, minisiteri y'urubyiruko igomba kwishyiramo icyo ikora, minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora, minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare. Niyo mpamvu tugahuriza hamwe tukagira kureba niba hari icyahinduka.
Yego, birumvikana. Inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego, ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare. Niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya covid ubanza yari kuba icyugarije abantu. Reka twakire Habyarimana Innocent, ndabona kuri mu Burundi, urahagana hehe?
Bujumbura muri centre ville.
Nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Bo gicumbura cyane jumbona nuko komerse iguma ari komerse kuko tuvuga ku cerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba itabi ibintu nk'ibyo ingende hanze yasubishije.
Ni ku bantu bose banywa itabi, turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri.
Sawa.
Hari ikibazo wifuza kubaza muganga? Ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana, ikibazo cy'amatelefoni i Bujumbura. Reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areka itabi. Nigeze kubikomozaho mbere watubwiye, ariko tugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areka itabi gahoro gahoro. Turaza kubigarukaho mu kanya rero, ubwo reka nukire nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo. Innocent, noneho twumva
yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Ko tuvuga byerekana itabi, musanze ko itabi ntibimeze nka COVID-19, kubera ko COVID-19 cyari cyiza, ariko itabi naryo barishyize muri commerce. Ibintu byose bamaze gushyira muri commerce, aba hari abazihereza ariko bikagira ingaruka mbi abantu bagafa. Bo hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango, bumva bisha bigorana. Ariko njye kwishyira itegerezo mfite kuko itabi twarifata nyine nk'uko ari cyiza, kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga kiba cyamaze kubikiza ntikikibaye komere. Twese tuwashyira mu mitwe yuko kwigirwa kure ibyo babyeza gusumba
kwigiza kure, kwigiza itabi kure,
kugigiza kure. Ntibyinjire muri commerce tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce, ntikinjiremo. Ko kimaze kunjira muri commerce aca baha abagurisha kugira batumwe imiryango, aca baha n'abarinwa kugira barinwe ariko baze gupfa. Urumva ko haca baha uruhande rumwe uzoba ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba kwica. Rero mbona umwe ngo twahagarika tukavuga ati stop, itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe.
Urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda. Iki gitekerezo cya Innocent mwakivugaho iki?
Wasizamo ntabwo byacikije, ntabwo nakurikiye neza, wafasha kugira ngo icyo kibazo
rimwe aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango. Hari abaricuruza, hari nabo n'abarinywa n'iki, ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu?
Yakoze cyane. Hari kuvuga ngo hari icyo byinjiriza abaturage, icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahingiye iyindi myaka? Ni ukwibaza. Aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi, ikindi cya kabiri gucuruza, ese nta kindi kintu wacuruza, nta kindi kintu yadandaza kitari itabi? Niba ari ukugira ngo wenda tuzamere amagara, naho ikijyanye no kuvuga ngo babicire nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye. Hari ibihugu kugira ngo muri Afurika naho ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo, hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo. Ibindi rero nabyo kurihagarika nayo ni intambwe dogon process. Kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi, uretse no kurihagarika ntabwo aribyo bihagije gusa, kuko ushaka kurihagarika bakajya mu kwicuruza by'amagenda. Kuvuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho, ubukangurambaga kubyaka imisoro cyane kugira ngo rihende, kubuza abana kubyegera, kutaryamamaza no gushyiraho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagendo. Ibyo byose ni ibintu bihuriramo kugira ngo barebe ko twagabanya itabi. Ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko bavuga hari ukwica, hari no gucuruza. Minisiteri ebyiri zitandukanye nuvuga ngo bisaba kwicara hamwe za minisiteri zombi zikavuga ziti ese ducururize dukomeze turware, cyangwa tureke dushake ibintu dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga? Ibyo byose ni ingamba za leta zo bizihitamo zikamenya icyo zahitamo, kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego z'igihugu, inkuru ntabwo ari ku muntu umwe. Ariko twebwe nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo. Niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 2013
Ashatse kureka itabi ko nabwo bwa buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba ndibaza ko bashobora kuba bayende barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga umuntu umwe itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi yagenda asimbuka ku munsi ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho ni nk'inama mwaduha igira n'izihe
wakoze cyane urumva nyine ubundi ubutana bw'uburozi bujyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo nivuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bibahumanya hakaba hari uwanyoye byinshi hari uwasomyeho gake hari uwasomye haracira yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane uwanyoyeho gake urembyeho gake uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye akaba anavuga ati njye rwose nahita numva nk'ubusinzi uko bimeze ndabireka ndabicira bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri bivuga ngo niba yanywaga ipaki ibyo bita ipaki cyangwa se amazi y'igisegereti 20 ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agaca nk'aho yimenyereza akanahiga umuhigo ngo zikuye umunsi na leta 5 zikuye umunsi ntarinyoye akongera kwibaza ngo nshya ko ntarinyoye nabaye iki murumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigira reka tugerageze ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu ntumwitabi uzagerageze cyane cyane wirirwa umutwe w'inyuma urebe ikintu kibubi urebe ko hari ikibubi hanyuma nugaruka wongere uvuge uti wite ngo uracetinge wishime uvuge uti nabiretse kandi nta nicyo nabaye nivuga ngo niho navugaga ngo n'umuntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka
murakoze namwe hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda ziguma zikomeza kurikora kandi wumva ryica n'utubazo twinshi cyane ati ntibakariretse ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa
niko bimeze bituruka ku arega urumva itabi ryatangiye kera ibashyira no mu mico yabo yo kubibandabuka nko mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekerera itabi bisa nk'aho bibaye umuco icyo kintu iyo cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye noneho wajya gusanga no kureka nako kubera inganda zabyungukiyemo ntibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abaho niyo mpamvu bagira bakavuga ati twebwe amasezerano yo gucuruza ni muri twe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi ni amategeko ajyanye n'ubucuruzi nanjye aba ndenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga ariko noneho icyo biba dusaba twebwe nk'uko inzego z'amuganga ni ukwerekana imibare ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zishyiremo ingamba zo kubigabanya ariko noneho nubwo bazibigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri uribuka igitwa za sosha zari ziteye buriya ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo baranywe agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita elegitoronike sigareti nayo yahabuye abantu kagasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa abo bita abafirimu ariko byanze bikunze ukaba unyoye nikotini ikakubata na ka kandi ka elegitoronike sigareti kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe inganda nazo zifite uburyo bwo kuvuga ngo federe hangana n'izi leta za leta zirimo gushaka kutukuraho umugati. Reka dukomeze dukoreshe amayeri, dukoreshe dukomeze buriya nazo bakomeza bashaka ingamba zo kugira ngo leta zimenerwe, abaturage bananirwe, abarenwa bananirwe, bazakomeze bacuruza. Ni politiki ndende ntashobora kubona ko nsobanura ubu ngubu, ariko birasaba gusa ibihugu kugira ngo bamenye ibyo bibazo noneho bashyiramo ingamba zo kwirinda.
Yego, reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwa nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko barinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi, cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi. Isi yose izizihiza ku itariki ya 31 umunsi ngaruka mwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza, ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganye abaganga? Nk'umuntu waba agerageje yagira akavuga ati nari ndetse none ndongeye ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite centre za ekosososiyentazi bishamikiye kuri RBC, hari ikigo cy'Ubutare, hari santire Kizere, hari na santire no mu bitaro byacu twabishyize muri ibyo bita guidelines z'abaganga bavuriramo igihe kujya, ariko hari ubufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yaboneka ibihenze, ariko ibyo byose ni ndende tugomba kugenda dukurikira.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi rigira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko, cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana, cyane cyane kutanywera mu ruhame, ni nabyo mbona byangiza abantu. Turasanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga, basanga inzoga banywera n'itabi, ushobora kujyamo ugasanga harakigiye dukora ikintu kijyanye na inspection, ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
Ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira n'abo twari kumwe muri uyu mwanya, abamfashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane, Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira.